pawe, sura ya upole ya huruma. Siamini ninachokiona we, napuliza moto, sijajua kama moshi utaniingia macho. Sasa sioni, machozi yanatoka nalia kama mtoto. Inauma sana kunifanya kama mtoto, kunidanganya kwa pipi. Kusema tutawana, leo suti anavishwa mwingine, mimi vipi? Ukipenda chongo kengeza, kumbe na kanyaga tope, mwenzenu unateleza. Masikini moyo wangu nimeweka mahala pasipo stahili, kujifanya fundi naweza, kumbe bure nguvu zangu na muda napoteza. Nakwacha uende, ila ukishindwa nirudie. Nakwacha uende, wala mimi bado sina mwingine. Nakwacha uende,
uende, uende zako.
Nakwacha uende,
oh, oh, oh. Mwingine sina.
Siwezi kwenda kwa mganga nikakuroge, eti kisa donge. Kama penzi yangu chafu sana litupe, ngepiga moyo kunde. Wanasema penzi bahari, ukishindwa kuogelea unazama. Tena mapenzi hatari, naweza kujiua. Wanasema rafiki kwenye dhiki ndo anayekufa. Nashangaa kwangu sasa vipi, mbona unanijera? Ukipenda chongo kengeza, kumbe nakanyaga tope, mwenzenu unateleza. Masikini moyo wangu nimeweka mahala pasipo stahili, kujifanya fundi naweza, kumbe bure nguvu zangu na muda napoteza. Nakwacha uende, ila ukishindwa nirudie. Nakwacha uende, wala mimi bado sina mwingine. Nakwacha uende,
uende, uende zako.
Nakwacha uende. Ukishindwa nirudie, nirudie mpenzi,
nirudie,
nafasi yako iko wazi.
Nirudie,
nirudie, mimi bado wako.
Nirudie,
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 nirudie mpenzi,
nirudie,
nirudie. Samir, Sadiki Brother, Alex Chata,
nirudie.